Matiu surat capande didi ayat capande didi yaki capande didi ejawe tati tonde madujo Yakubu e Yahaya se madujo bibbe jabadi wari to Yesu e bibbe mako odicci Yesu mako gam otoromo goddum se Yesu wimo ko ngitta madujo on wi'imo wadu bibbe am beedido njodo wuttudu jodorgal maada der laamu maada goto nyaamu maada goto nanu maada amma Yesu noti wi'i on anda ko toroto don on bawa njaron iri jardugel torrangel njaraimi Yesu do be mbimo e min bawa se Yesu wibe e on jarai iri jardugel torrangel njaraimi amma jodaki e jungo am nyamo e jungo am nano namin hokkata dum de bigeje dum de bendon be nyako am modo siriyani de hori be tokkube Yesu sappo nani non be putti monnan ki Yakubu e Yahaya amma Yesu noddi be fuwiibe on andi laami be himbe na Yahudan ko en e kollabe laamu sembe nden mawbe mabbe ma e kollabe bural amma onon to ngadu non hakkunde modon fuugiddo warta mawdo der modon dole warta jaggantodo on kadin fuugiddo warta ardiido modon dole warta maccido modon non ma biineddo wari na gam o jaggane amma gam o jaggano yimbe o hokka yonki mako gam rimdinki dudbe do to janguden e tabbitinana en shia famu tokkube annabi Isa dow iri laamu ngu annabi Isa ekitinta be kambe funyuma mabbe warti iri laamu ngu duniya gam non do en nani madujo Yakubu e Yahaya hocci bibbe mudum dido ngari to Yesu e motoro Yesu ko annabi Isa gam mabbe wiki to o jenti laamu mako o wada be bibbe mako dido goto jodo wuttudu nyamo goto bo wuttudu nano maana be ngarta kambe ngoni mawbe der laamu annabi Isa do e holla en enjairi iri nyumo mabbe gam non e be nyuma to annabi Isa tiggi laamu mudum kambe ngartata yimbe mawbe wato daga annabi Isa der laamu se kambe be kocci dum iri laamu ngu duniya kollobe bawde e sembe der laamu bononno ngieten hande der leydi meden ardibe e kolla laamu mu'en e bawde mu'en e lawol waduki yimbe e jagganobe e lawol yidde mangu e teddineki gam non kambe ma e be ngidi iri ngun don laamu ngun yimbe teddinabe yimbe mawninabe e be mantitirobe biya ay min woni mawdo der modon se ko ngidmi ngado non yam se ko bimi to njami fu yimbe mawninay yam alla rene yimbe ko kayam mangu gam nyumo mabbe en nyumo iri laamu dun duniya be kammi annabi Isa metata to dow amma annabi Isa metani be dow iri torra ka o yarata Yeso do o wiibe on anda ko toroto don on bawa en jaron iri jardugel torra ngel njaraimi Yeso do be mbimo e min bawai gam yidde laamu be anda dow dume annabi Isa metata annabi Isa e meta dow iri maide naunde de o mayata e torra ka o yarata dow gafangal amma kambe gam yidde laamu be mbi e be bawai sei annabi Isa wiibe e on jarai iri jardugel torra ngel njaraimi amma jodaki e jungo am nyamo e jungo am nano namin hokkata dum. Gam non emo famtina be. Annabi Isa e andi fu ko hebata be gada maide mako e ummitaki mako diga maide e jangtuki mako dow. Emo andi iri torra ka tokkube mo jarata. Emo andi iri torra ka dum torrata tokkube mo gada mako. O wiibe e on jarai e iri jardugel torra ngel jaraimi. Ma ana wato dum torrai on bo nonno dum torrata yam. Amma fa ande jodaki e jungo nyamo am ko e jungo nano am namin hokkata dum. Be en don yimbe be alla e hore mudum siryanibe. Den se haure ummi hakkude tokkube mo. Gam horibe sappo ben fuddi monnanki Yakubu e Yahaya. Gam e be ngiya a no wadata be ngartata mawbe meden. Aimin hani warta mawdo on ton wiya aimin hani warta mawdo. Gam nonde be nani iri tornde de madujo Yahaya e Yakubu torani be annabi Isa be fuddi monnanki Yahaya e Yakubu. Ai do haure ummake gam laamu. Annabi Isa nde emo andi ko wadata hakkunde mabbe. Se o noddi be be fu o wiibe on andi yimbe na yahudanko en laamotobe yimbe e kolla laamu sembe. Den mawbe mabbe ma e kolla bural. Onon na iri laamu ngu laamotodon won don. Na iri ngun don laamu metaymi to dow. Amma ha mi hokka on sirru iri laamu am. Se o wiibe fu giddo warta mawdo der modon dole warta jaggantodo on. Dum woni sirru laamu ko iri yimbe nattaybe aljanna. Na iri laamu kollaygu ural e sembe iri kollaybe bawde mabbe ko bo laamu mabbe gam yimbe jagganobe. A'a, nattaydo aljanna iri laamu Alla hanko woni jaggantodo yimbe. Na yimbe jagganomo. Bo nonno ngi'eten ardibe hande e dum jagganobe e be kolla shembe ural dow laamu mabbe. Amma giddo natta laamu Alla ko bo aljanna se warta jaggantodo yimbe wato kuwanobe yimbe. Warta bo maccudo bo nonno annabi Isa wi fu giddo warta ardido modon dole warta maccudo modon. To ardido warti bo maccudo ay wala ko hori kadi. Do e holla en hani nattobe aljanna holla ngikku lestinki hore gam jaggano yimbe. Na warta bo lamido wadaydo yimbe kuwa seni hanko o huwana yimbe o jaggano yimbe. Maccudo wi'ata jomum jagganam seni yama ko ngadanay mami te njahaymi. Gam non hani enen tokkube annabi Isa ngarten ballaybe yimbe lestinaybe ko e jaggano yimbe. Na gidaybe laamu yimbe jaggano en ko maunina en. Se ngarten bo maccube tokkoden laawol ngol annabi Isa tokki o wi'i non ma bi neddo wato hanko annabi Isa wari na gam o jaggane amma gam o jaggano yimbe. En gi'i annabi Isa warai gam yimbe maunina mo bo laamido. O warai o taggi juude mako gam yimbe maunina mo ko bo yimbe jagganomo. Seni kanko emo jaggano yimbe. Bo nonno nanden emo yaha kotoye emo wajina emo yamditina yimbe diga ko iri ngue shia njamu. Emo wurtinana yimbe ginni emo wumtina wumbe emo jaggano yimbe. Ere irde o wi'i o hokka yonki mako gam rindinki utbe. Annabi Isa warai gam yimbe jagganomo bo laamido. Amma o waru gam hanko o wada jaggungun o lestini hore mako. O hollai maunitare nomma o hokki yonki mako gam o rimtina en diga hakke e kiita Allah nder hiite jahannama yaaki aljanna. Do'o walli tokkube mo paama ma'ana maide annabi Isa dow gafangal, wato gam rimtinki bi adama diga hakke e kiita Allah nder hiite jahannama yaaki aljanna. Gam non annabi Isa e waggina tokkube mo to be ganna e iri laamu ngu duniya, o wi'i onon to on gadu non hakkunde modon, amma tokke lawol am bo non no ngarirmi gam na gam yimbe jagganoyam, amma gam mi jaggano yimbe ha ma mi hokka yonki am gam rimdinki yimbe dudbe diga hakke. Gam non Allah walla en paamen iri laamu ngu annabi Isa metata to dow, walla en bo lestinen ko'e meden tokken laawol maako, tokken misalu maako, to ngarten be mawnitaare yidbe yimbe jaggano en, yidbe yimbe mawnina en, amma ngarten bo maccube jaggantobe wobbe. Allah walla en gam paamen ma'ana maide annabi Isa dow gafangal, har jaben tokken bo o wi'i o waru gam o hokka yonki maako gam rimdinki i adama diga hakke. Allah dawtana en faamu du'um. Allah bo walla en tokken ko bo jodoroden iri misalu dum annabi Isa alani en. Jomirawo barkidina wolde mudum der berde meden. Amin.